nanjye byandenze na numiwe, kuko urabona abantu babavanye aho bari bari abajyana muri kiriya gihugu Niger, aho bari bari ni Arusha bajyana muri Niger, bavuga ko Niger na Nations Unies bumvikanye ko abo bantu ariho bagomba kujya, ngo nicyo gihugu bababoneye cyemeye kubakira. Bahageze rero ku itariki ya 6/12 nibwo bahageze. Noneho uyu munsi kuwa mbere kuri iyi tariki uyu munsi babazaniye ibyo bipapuro bibabwira ko bagomba kuba bavuye muri icyo gihugu. Numiwe nta sinzi ukuntu nabibabwira, numiwe cyane kubona babavana ahantu bakageza ahandi kandi bavuga ko bemeye kubakira. Noneho rero bakababwira bati ntitukibashaka kuri iki gihugu, nanjye byandenze ntabwo nabona uko mbisobanura.
None se baba bamenyeshejwe igihugu bazajyamo n'ibirukanwa muri Niger?
Ashwi, nta gihugu babamenyesheje, nicyo kibazo nyine, kuko babahaye impapuro zanditseho ko bagomba kuba bavuye muri icyo gihugu, ngo babaha iminsi 7 ko bagomba kuba bahagurutse bagiye. Ikindi gihugu bazabashyiramo rero ntabwo nkizi, nabo ubwabo ntabwo bakizi.
Mbere y'uko bajya muri Niger habaye amasezerano hagati y'umuryango w'abibumbye n'igihugu cya Niger cyari cyemeye kubakira, kuba gihisemo kubirukana, ibyo ngibyo biteganijwe muri ayo masezerano?
Hashwire kada, muri ayo masezerano bavugaga ko bazagenda bakajya muri Niger bakahamara umwaka, noneho nyuma umwaka bari maboko ya Nations Unies, noneho nyuma y'uwo mwaka ubundi bakirwanaho. Icyo kintu rero ntabwo cyari mu masezerano rwose, ntabwo byari birimo, nabo babibonye uyu munsi. Ahubwo ikintu gitangaje nyine muri izo mpapuro babahaye zo kubirukana, bavuze ko bagiye kwirukana kwe ngo c'est pour des raisons diplomatiques. Ubwo rero niba ari impamvu za diplomasi, ni ukuvuga ko muri izo diplomasi ubwo sima ko hari igihugu kitishimiye ko abantu bari aho baba mu icyo gihugu, kikaba cyayimenyesheje Niger nayo igafata ibyo byemezo.
None se baramutse birukanywe uko babimenyeshejwe, murumva igihugu bazajyamo ari ikihe hakurikijwe nk'uko mubivuga izo mpamvu za diplomasi?
Mu by'ukuri ngiye ku giti cyanjye nta gihugu numva. Icyo twari twizeye kuva na kera, kuva bakiri na Arusha, TPR yari yarabemereye kuzabafasha gushaka ibihugu bajyamo. Twebwe twumvaga ko abantu bacu harimo baciriwe imanza bababere, ntabwo bagizwe abere nk'uko njya numva abantu bamwe babivuga. Abantu babaye abere ntabwo bagizwe abere, baraburanye baratsinda bababere. Noneho rero abo bantu bacu twumvaga ko nk'uko TPR yari yabyemeye babatuzanira twebwe imiryango yabo, bakabadushyikiriza abantu bacu bakaza mu miryango yabo. Kimwe nabo ngabo bandi barangije ibihano bakaba barafunguwe, nabo nuko bagombaga kujya mu miryango yabo. Ubwo rero ikindi gihugu bashaka kubashyiramo ntabwo nkizi. Icyo twasaba, ubungubu baracyari mu maboko ya Nations Unies, uko byagenda kose Nations Unies n'ibizi ibyo bintu, twasaba ko Nations Unies yongera ikabafata nk'uko yabazanye yabavanye Arusha ikabajyana Niger, ibafate yongere basubize Arusha. Nibidashoboye kubajyana Arusha, hari mekanizme iri yari yabasigaranye Arusha irahe, babafate babajyana irahe, noneho abantu bacu bagira amahoro. Ntabwo numva rero ikindi gihugu gishobora kubakira icyo ari cyo.
Madame Leonci ntagerura, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Nijye ubashimiye.